tell me you do. Zomo kwano gozi today. Oh baby, twala 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 yona. Kansubi denti toyo none. Ngamazo kukutereza. Eda, where you go, I go. What you say, okay. Don't you know, I know. Tofayo, where you go, I go. What you say, okay. Don't you know, I know. Twale yo. Omotima go twale gugo. Nomo kwano go twale gugo. Twale yo. Omotima go twale gugo. Nomo kwano go twale gugo. Twale yo.
Iwapo Mungu walipanga sisi tupendane, sini nani tupingane. Na mipango yake Mwenyezi wa moyo, hata nitafute bado sitopata mwingine wa kulinganisha na wewe, wa kunipa mapenzi tele. Ah, early in the morning, early in the morning. Nashukuru Mola kwa kunipa baraka kama wewe. Early in the morning, early in the morning. Ukiwa kando yangu, wendo mwanga wangu wa moyo. Niambie unanipenda, moyo wangu umesarenda wa moyo. Niambie unanipenda, moyo wangu umesarenda wa moyo.
Omotima go twale gugo, nomo kwano go twale gugo. Twale yo. Omotima go twale gugo, nomo kwano go twale gugo. Twale.